Gavumenti etegezeza nti newankubadde wakyaliwo ebisoomooza naye yenyumiriza mu kaweefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri kubanga evuddemu ebibala. Mu alipoota y'ekitongole ky'ebibalo ekya Uganda Bureau of Statistics kitegerekese nti okusaasana kw'omusujja gw'ensiri mu baana bali wansi w'emyaka etaano kuno kweyongedde okukendeera okuva ku bitundu 45 ku buli 10 mu mwaka 2009 okutuuka ku bitundu 13 ku buli 10 omwaka guno 2026. Mu nsi yonna ebibalo biraga nti abantu obukadde 282 be bakwatibwa omusujja gw'ensiri kyokka 60,000 mu gumu be bafa obulwadde buno buli mwaka. Bw'abadde atongoza alipoota eno eyatuumiddwa Malaria Indicator Survey Report, Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi ategeezezza nti mu Uganda embeera eri yaddeyaddeko nga kino kivudde ku maanyi gavumenti geetadde mu nteekateeka eno.
Mu Uganda naffe tetutudde butuuzi nga tetunnagenda mu field kubaako kye tukola ku malaria. Tulina okukola survey, tulina okutambula ne tunoonyereza. Ekitongole kyaffe ekya Bureau of Statistics kikola omulimu ogw'okunoonyereza nti bino bye tukola birina gye bitutwala, tulina gye tulaga, era kifulumizza ripooti eno olwaleero okulaga nti nno malaria ddala ddala obulwadde obwo tubutudde konfete. Kiraze bulungi nnyo nti mu mwaka 2009 malaria prevalence, malaria yoyo mu baana abali wansi w'emyaka etaano yali atwala 45 ku 10 naye kaakati we tutuukidde kaakati ng'akendedde okutuuka ku 13 ku 10 kitegeeza nti waliwo okugenda mu maaso okw'amaanyi.